izenzo 17. Kwathi sebedabulile Amphipoli neApollonia bafika eThessalonika. Lapho kwakukhona isinagoge labaJuda. Kepha uPaul njengokwenza kwakhe wangena kubo waphendulana nabo amasabatha amathathu ethathela embhalweni. Ebavulela, ebachasisela ukuthi kwakumele ukuba uKristu ahlubeke avuke kwabafileyo ethi futhi uJesu lo engimshumayela kini unguKristu. Base bevuma abanye kubo, bazihlanganisa noPaul noSila, futhi nesixuku esikhulu samaGreki akholwayo kanye nabesifazane abadumileyo abangeyingcosana. Kepha abaJuda benomhawu bathatha kumabhukudwana abalisa abathile ababi, besusa isiyaluyalu phakathi kwabantu, baxokozelisa umuzi bahlasela indlu kaJasoni befuna ukubakhiphela kubantu. Kepha bengabafumani bamudulela uJasoni kanye nabazana abathile kubaphathi muzi, bamemeza bathi laba bayaluzisa izwe lonke sebefikile nalapha. UJasoni ubamukele, bonke laba benza ukuphambene nezimiso zikaKhesari, bethi kukhona enye inkosi nguJesu. Kepha bethu sasixuku nabaphathi muzi abezwa lokho. Bathatha isibambiso kuJasoni nakwabanye babakhulula. Kepha abazane bamukisa uPaul noSila masinyane ebusuku ukuba baye eBiriya. Bona sebefikile khona bangena esinagogweni labaJuda. Labo ke babebahle kunabaseThessalonika. Balamukela izwi ngenhliziyo yonke, bahlolisisa imibhalo emihla ngemihla ukuba zinjalo yini lezo zinto. Ngakho abaningi kubo bakholwa nabesifazane abanesithunzi abangamaGreki namadoda angeyingcosana. Kwathi abaJuda baseThessalonika sebezwile ukuthi izwi kaNkulunkulu liminyezelwe nguPaul naseBiriya, beza nakhona bezinyakazisa bezivusa izixuku. Khona abazane bamukisa masinyane uPaul ukuba aze afike elwandle, kepha uSila noTimotheo basala khona. Abamphelezelayo uPaul bamfikisa e-Athene. Kwathi sebamukele isiyalezo ngoSila nangoTimotheo sokuba beze kuye ngokushesha okukhulu, bamuka. Kwathi uPaul esabalinde e-Athene, umoya wakhe wacunuka phakathi kwakhe bona umuzi ugcwele izithombe. Ngakho-ke wakhuluma esinagogweni kubaJuda nakuwamakholwa nasesigcawini imihla ngemihla kubo ababesuke bekhona. Kepha abathile kuzo izazi zama-Epikuru nezamatoyiku baphikisana naye, abanye bathi leli phoshoposho lithini na? Abanye bathi kungathi ungomemezela onkulunkulu abangaziwayo, ngokuba wayeshumayela ivangeli ngoJesu nangokuvuka kwabafileyo. Base bemthatha bamisa e-Ariyophagu bethi, ungesazisa ukuthi siyini lesifundiso esisha esikhulunywa nguwe na, ngokuba uletha ezindlebeni zethu okuthile ongaziwayo. Ngalokho, sifuna ukwazi ukuthi lokhu kungaba yini, ngoba bonke abase-Athene nabafokazi abakhe khona babengazilibazisi ngokunye kuphela ngokukhuluma nokuzwa izindaba ezintsha. UPaul wema-ke phakathi ne-Ariyophagu wathi, madoda ase-Athene, ngiyabona ngakho konke ukuthi nikhonza kakhulu onkulunkulu. Ngoba kwathi ngihamba ngibuka izinto enizikhonzayo, ngafumana ne-altare okulotshwe kulo ukuthi, elikaNkulunkulu ongaziwayo. Lokho ke nikukhonza ningakwazi, yikho engikumemezela kini. UNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo, yena oyinkosi yezulu nomhlaba, akahlali emathempelini enziwe ngezandla. Futhi akakhonzwa ngezandla zabantu ngokungathi udinga utho, yena obapha bonke ukuphila nokuphefumula nakho konke. Wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. Wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemkhawulo yokuhlala kwazo. Ukuze sifuna uNkulunkulu, ingabe zingamuzwa zimfumane ingani kakude kulona lo kithi. Ngokuba siphila sihamba sikhona kuye, njengalokho izimbongi ezithile zakithi zishilo zathi, ngokuba futhi siyinzalo yakhe. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu akufanele ukuba sithi, ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Ngoba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu simemezela kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Njengokuba umisile usuku azakwahlulela ngalo izwe ngokulunga ngomuntu amisele lokho, enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Kwathi bezwa ngokuvuka kwabafileyo, abanye bahleka usulu, kepha abanye bathi, siyakuphinda sikuzwe ngaleyo ndaba. Kanjalo uPawulu waphuma phakathi kwabo. Kepha amadoda athile anamathela kuye akholwa. Phakathi kwawo kwakukhona noDionysiyu wase-Ariyophagu, nowesifazane ogama lakhe linguDamari, nabanye kanye nabo.